chade.
Otoluko wa yakulu washabirina 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 wewe yo nakupenda sana sende mbali ukanyacha tena kulifuni nao nitaumia tena yo minawe tumeridhiana kwenye mapambano kuna mengi sana mai alhabibi twende forodhani special for you I love you honey my alhabibi twende forodhani special for you I love you honey we mtoto wewe una makubwa wewe we mtoto wewe una makubwa wewe Mashallah umila Otam Yomo yomo Anani nogea Amshih shajo
Ana uhibuka wa anti ta'alam Ana uhibuka wa anti ta'alam
Wa anti ta'alam Wa anti ta'alam Wa anti ta'alam O ta'alam
Ana nipa nipa
Yote yote yote
Kani susia
Yote yote yote
ananipa nipa
yote yote yote
kani susia we
yote yote yote
mtoto chuchu coins ana mashauzi macho kwenye glass akitingisha nyasi kwa yake mapose mtoto mchokozi mtoto yuko soft
utasema ni mchina
mimi namuonga mapesa waona unga maua kudadadeki niki kama tena chinja na ua Ai, mama, vaga upendezi Lozao ziwachome kweli kweli Apa kutu wamesanda, ndo kwanza tunaanza Hii, hai, mama, vaga upendezi Lozao ziwachome kweli kweli Apa kutu wamesanda, ndo kwanza tunaanza
We mtoto wewe,
utaniwa
Mama kubwa wewe,
utaniwa mimi
We mtoto wewe
Twende mdogo mdogo
Hatutaki shogo
Giza ya tumeingia
Hatutaki shogo
Asa twende mdogo mdogo
Hatutaki shogo
Mani ya tumeingia
Hatutaki shogo
Pija makofi, makofi, makofi
hey, oyo.
Pija mayoe, mayoe
Mapesa mapene
Pija makofi, makofi,
Venom,
makofi Pija mayoe,